AM Records.
Tazame sura yangu danicha, macho nimesha legea. Mi mwenzako no mia roko, pale ninapokosea. Ukitaka kila kitu barida, baby unaniwezea. Siri ya moyo naijua, koko nimesha kolea. Usinifanye nikaboyoyo, nina meno sikibogoyo. Usinifanye nikaboyoyo, go go go.
Oh baby, usinipe kidogo, tena tena na tena. Mama usinipe kisogo, tena tena na tena. Oh baby, usinipe kidogo, tena tena na tena. Mama usinipe kisogo, tena tena na tena.
Usinifanye mikilaka mapenzi, mapenzi. Mimi kwako nyaka nyaka, maumivu sipendi. Usinifanye mikilaka kwa mapenzi, mapenzi. Mimi kwako nyaka nyaka, maumivu sipendi. Walitaka tujichome na miba, pale wakitutegea. Pendo letu ni kama pacha, hata tunavyotembea. Penzi letu tamchungu halina, kini tosa nitakufa. Sina moyo wa chuma, baby niweke kwa chupa. Usinifanye nikaboyoyo, nina meno sikibogoyo. Usinifanye nikaboyoyo, go go go. Nina meno sikibogoyo, go go go.
Oh baby, usinipe kidogo, tena tena na tena. Mama usinipe kisogo, tena tena na tena. Oh baby, usinipe kidogo, tena tena na tena. Mama usinipe kisogo, tena tena na tena.
Remember where you got it from: www.djericom.com.